shiyo sizi
ngizocela ukuphila kwami mangingaphalali maduze ngibonga lona ithuba lokuphila nomsu wabathatha bakwethu ukukhanya nokufiphela kwalesiphefu kulawulwa wuwe nkosi ngalabo bonda bahlanu senginikelela umoya wami mhla uhlubuka enyameni ekugcineni kwakho konke uyongikhumbula nkosi bengicela ukuthola ikhaya mangifika kwelizayo wawudala kahle umhlaba konakala ekufikeni kokufa ekubeni bona kungafa inhliziyo yami ingagiza iqephuze mhla kuthiwa kuziliwe kwanokufa
sihlela